I know you're gonna dig this.
Twanga mamoshi sare doni heri ata unyonji heri ata umbao bebe sidi ndani ya koti basi slowly to my die story booty call imetoka town ya Migori Alejandro Orea ana wide day
kalem Orea nani peng Orea misiwezi chorea 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 kabe Orea lembebe Orea misiwezi chorea 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 kalem Orea nani peng Orea misiwezi chorea
Napenda yangs, sipendi games Mi upe wa face na shure si lames And again, uki hate Hakuna kitu una gain Shure wako second base Shure wako siki mbizi Wiki mbili, tusha jiki jiki Dizzy biggy, mimi siti shiki Si shikiki, na nakula paka kama mishikaki Kasi pesa baby tena misi taki Nina taki ya akina taki Akina keti mi wali nizeti
Kadem Orea nani peng Orea Misiwezi chorea 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 Kabe Orea lembebe Orea Misiwezi chorea chorea chorea
Usifiche haga ndani ya buibui Prophet war kwangu ni adui Na madredi nimesuka hadi fudhi Shosho wangu anambio kama chui Wachanga 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 ujuzi Ubongo yangu ndani imeja upuzi Reception ya harusi tunakunywa uji Tunachoma kolo tukitumia kuni Kss 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 usiitike Kama unadeni usijifiche